bi malse bulumu ndugu yangu sifikilimu kubabiyote anakiwa kiwa ndeli akipendekezi ndugu ki malse kubulumu royo mimi ni mzuri royo mimi ni mpenzi royo mimi ni mzuri royo mimi ni mpenzi kamba sekule sekule please kamba take it wewe kamba sekule sekule please kamba take it watu wengi ya wasigeleji mambo wale 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 ni Mungu leo wanapumzika sema uyotoa pesa kuyote ya maneno kuliona sema alizota mbele zake Mungu watu wengi ya wasigeleji mambo wale 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 ni Mungu leo wanapumzika sema uyotoa pesa kuyote ya maneno kuliona sema alizota mbele zake Mungu selengeta 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 kuyambuka selengeta 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 kuyambuka royo mimi ni mzuri royo mimi ni mpenzi royo mimi ni mzuri royo mimi ni mpenzi kamba sekule sekule please kamba take it away wewe kamba sekule
www.mp3ugandanmusic.com